yene wele suoro ilele mogo were bane molo dendo yene wele suoro ilele mogo were bane molo denin kemba bura muso kuma ko jugu ya kanu wake denin kemba bura ngefe kuma ko jugu ya kinisoma denin kemba ah denin kemba alale no